kwana da nyado tera solo tinero never something is it walele je kungona do ra kita nyo so listen to we get a move yeah kama chiko ra nyinyi mkuje tunamaliza paka kesho kungona do nyado kita nyo so listen to we get a lenga nadi kama chiko ra nyinyi mkuje tunamaliza paka kesho walele Baringola nyo, kujika ni forgot what's called love. Mulunga sakana ina jodogu tuwalele. Busy mafi every time suffering. Sakani kikedipe Jesus and Judas. Kupona ninyo supe anikoko walai. Kedimi ninyo supe nyanyaipa. Yabongo ralo kango wenji juma. Atikinda toko na ngola baji yota prewe metaloro. Toto awelo kumiju wa underground. Hido kitana jona bali ya soito. Ata toko na kupusi na baja. Lakini laloro kila hurami no letting down. Kungona do ra kita nyo so listen girl we get a move kama chiko ra nyinyi mkuje tunamaliza paka kesho kungona do nyadu kita nyo so listen girl we get a lenga nadi kama chiko ra nyinyi mkuje tunamaliza paka kesho pupusi na ajora mingi walai kita mbukata kugela baba Mayido utijini moke Problem atatizo mina sema kwele everywhere you go But professor mino lies, sick situation comes to pass Fighting necessary, love affection, people die Heartbroken Naradanya do kujuna gateli liola belengo Never to fall in love again because I was heartbroken Dinana kanya professor pandis Make a girl no love a man Yeah Tuko high, tuko live, tuko nice, tuko free yeah. Walele, professor Fadi Samise Simba kali hatari natembea kwenye mustuni India wasichana waleo hatari kama simba Napenda utajiri kuliko maskini Ukipewa ndoa yako na ribu wakati Basi weka dingo, society never cool 99% of people living their single life Because they never wanted but situation is what is pushing them Yeah
Kungo na dora, kita nyosu lesson day We get a move Kama jiko ra, nyinyi mkuja tunamaliza paka keso Walele Nati kungwa na donyado kita nyosu lesen jewe kugele lenga Vitu bepoy Kama jiko ra nyinyi mkuja tunamaliza paka keso Omiya family Why susu la jore kwa mingi baby Kujuna kito ponda sign like a star Gedi iya nguta soji yote kwenye midito Kujuna kikeli kwenye sikila rangu rundu Mbabi na kuram tiki lavo Tiki fati ngolo lavo Sapantis walele lipa siri